TMTMusicMedia.com.
Download it with your TMTMusicMedia.com.
Touch.
Can't lay back.
It's a big match for you.
King's game. An eye for an eye. Kwa miguu kwa gari ni shoulder to shoulder. Naruka na ndege basketi ya boda boda. High haters najua mewasha rekoda.
Habari zetu natengeneze ya mafoda.
www.tuwezekani.com.
Aupiga customer care yetu free call.
Washa jua, shusha mvua, bring the storm.
Kwa hali yoyote lazima I'm going home.
Let me tell you niko toka sijawahi kufake. Zamani maji ya kiroba kula one take. Squeeze mtu akitokea na chekea bank. Naingiza number TMs na toa change. Wakiuliza kuhusu mimi wambie niko gado. Wakiuliza how I'm doing wambie no struggle. Wakiuliza ya time wambie mambo bado.
Bwana mdogo ungetuliza vya kipango. Tell me what you see.
I got no worry. Wala sina pressure.
Tell me what you see when you look at me.
I got no worry.
Ukiniangalia pressure
sinaga pressure. Pressure sinaga pressure.
Ukiniangalia
pressure sinaga pressure.
And when you give me love you get the love. You got my respect. Kinivunjia heshima takupa dab. Nakatana ni take ya
Shusha mizinga wanapofanyia vikao. Sitakagi ujinga paka wanyoshe maelezo yao.
Wanalost ya udaku masikioni mwao. Supply umbea mtani kwa umeme wa mgao.
Wanafunja ungo funja funja nas na mayai.
Wana campaign kwenye kiti changu wa wakai. Nafoka na chokoza na kuwapia walai. Natoka nimechomoza nyota za wazingai.
Usicheze mnyama mwenye njaa kwenye field. Metembea seteleza kwa gandara ndisi. Nakubari unakatasi yari what you need. Agama people na mama watoto wakufeed. AM2P miuwa niko beast. Nairobi to Kampara, you know what it is. Tupite Mombasa, Tanga, tukare what it is. No text when you drive in niko speed.
Tell me what you see.
I got no worry.
Ukiniangalia
wala sina pressure.
Tell me what you see when you look at me.
I got no worry.
Ukiniangalia
pressure sinaga pressure. Pressure, sinaga pressure.
Ukiniangalia
pressure, sinaga pressure.
And when you give me love, you get the love.
You got my respect.
Kinivunjia heshima takupa da.
Nakata na nikiki.
Download it kupitia TMTMusicMedia.com.
Pressure, sinaga pressure.